Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mone kikide alkamisare jetti lewru me hitande 2025 sappo e jeddi yamde jabburi masilima chapande na e joy Ousmane Niali budda kabaruji do ganyi kante to boggi jande to hijjobe hitande hikande ana lanindi yottinde nugal din alsilama ko joy bangal chante mabbe timmi handan sey sebe hikka e be buri ujinaji sappo e taton yobe hijjoyde dande debbo do sakugol e haybugol torraji pawidi do wayli tagol wattu ala mudun wonno betako o le botu gundudo wadde do bamako do darannogol gollobe amo fewde e himbe be baawa darade e koydi mu benna dugo mudun ana wodi le bo wakkati wattu be biankana jomun kana jomun wara no hedi won ko hani wadde en keban jabugol lando le journal ngal yodi woni sembe kabaruji di kikita ko bismillah mona herade studio tamani gubal arandewal malinkobe hijjobe hikka huntota asawere sappo lewru mendu hikka ko buri ujinaji sappo e taton jaata hijjoyde e wi horebe maison di adja be ndokki tajaral wiide hijjobe le hijjobe teme doron fu chapande jeno en jenon kebi visa ngaji mubben jande fa be pamano hijjugol wadirta timmi handen do bamako do fa bidure den fam an jantore hawa berde du facitan Umar Waygalo e Ali Cisse
hitan hikande kala kijjowo fu so ha jamana wawi windade le beme ande to yodon keson ko be ngadi hitan hikande fa yafina hijjore non kanko noddete Abdul Fattah Cissé lamido suudu noddete maison di adji do bomako do hollitiri wiide
c'est quelque chose
do hono moddino san ele landingol hijji o do latke sababu e jode amem fottinde chadel kewde bilide feccugol hijjobe hakune agence ngaji baro noji temede joyi de puttode na ela plateforme o ka muina adadu majji buray temedidi dum ana wawi jatti de hono imma dara kibudo lawo
son des avancées
tagal ko be jangina ko be anni wadde hijjonde hitan hikande kollitiwide landiniki no kani wadirde hijjore de Modibo Traoré gote jangina be
formation agnana
jandene mi ngadanaane wadir no wodi min kibi faba muya ko mi kasindine mudum fu ele golle o ngaram latade kejabe leedi amenji makkatu min fumi de kani tinnaade mi teddina ko mi kollita ko dum watta so leedi amenji tedda
be ko rotta so
surdum no dite maison di ajindu waɗi noddango fewde e yimɓeel anniɓe yaade makka hitande warore nde tinno mbindo law yalla golleji ɗi ana jaafa
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawa heɓde dow bembe ande ɗe ɗo hella amen facebook kañe compte x coggu kilo ha bulobbo yo capanɗe jeego kanankoɓe dokki o kabaru ɗum waɗi talatare ƴaɓɓina nde ley battu sappo e joyɓo conseil supérieur de l' agriculture gaɗɗo palais de Kouluba remoɓe haabu jogaɓe en jetti ko coggu kilo haabu heddi capanɗe jeegon ɗum ka noon eɓe darta e gofarnement o yoɓa ñamande je rawani ɗettinno du yalla engrais an heɓe ko yaawi Yakuba Kone woni hoorejo union de la société coopérative de producteur coton to kajolo to keɗe ko wi Oumar Waygalo
le prix est acceptable
cogguji di ana jafi meden do mi tiagal sottugol haabu hebude nafangaaji sini lam o faabe ke CMDT tinoji ana baay hebede do haabu itande yabbina de wadde yalla engrais ngaji ana kebe do faabaade baali kuminide golleji mudun do e timmode lewru juin warorundu meden mila eden baay hebude faandaaji di tewtaten sabi handen tidal ngodudo ana faawi do kabaru yobugol nyamandeji gondi do golle haabu itande yabbina de
des recettes coton de la campagne intérieur
debbo fewde caɗele bangal waylitagol wattu le runde afrique nde ɗum wonno Sisley kawrital boɗɗogal beetako o faculté de sciences administrative et politique fsap dow hayre badalabugu ngo hakkille réseau des femmes universitaires enseignante fanda muɗum e wi hooreɓe maɓɓe yo hokkidirde hakkillaji dow Sisleyji pawiɗi bangal caɗele waylitagol wattu le afrique ɗi golleji jokkinan fa sappo lewru mendu Moussa Agmaha hawri hen andi ko heɓini en ndu faccitan Oumar Waygalo e Ali Cisse
ngal ɗo kawrital koni fana muɗum fa pammina rewɓeele ɓe koni darɗe muɗum no wattu wondi e waylitirade noon kanko noddirteɗ Anna Traoré laamiɗo rewɓeele jangguinoɓe jande dow duwre le leydi ndi o hollitiri wiide
sisil cuɓaɗo o ana yaada e kasaraji mataɗe le ndungu hitan 2024 ndiyameji ɗi naati e yimɓeele hewɓe kutteje muɗum walano fuɗo haaɗi yonkeji yimɓe heddike hen ɗo e caɗelle adnaro Allah ndu e hoore ɗu fuu joɗa haalaji tati warta fa wadda nde wakkati goto kanko
ministre kumniɗo kabaru hawaluji li leddi mo noddirta madame Dombiya Mariam Tangara o hollitidi ko beedo roobe el kali ko fu waran huntinete hore
min ngada ko woni e bawde amen fu fami keba mo wule jawdi le leddi ni fayato ciagal leddi ni yellam keba daranaade adiji di leddi amen di bami fami keba hokkude yimbe ko hasindine mudum faba mu ya rewbe kany en du ana hen
kanko lamir wattu jona jande do dowru nokko mo noddirta universite kuru kam fuka do bomako do o wirobe el ben kani beedede hakkunde yimbe le jenginobe jande do dowure de jenginobe temedi don gombe tombe burtarobe le sappo ko woni hakkunde mabbe
yimbe yogabe yawbe le doktoro di ana gondi e wadde video ngaji hollitinde do bembe ande de tidallaji kawrata batte taguji humuni be golle amobe kolliti wide gollobe amobe ana mbajimbina kana ji neddo gonde amo o fatoto dun hakke mudun fayse tawa jomu lelido do leso doktoro nadu wawa yade e wi Amadou Sissoko secrétaire kuminido hala fedde walde association des assurés de l'amo won dati kan e jokkede fa gollo amo o e nanga talki jomu kede ko do facitango alisise
o prealable e malade hospitalisé
no hanel ka nyawdo lennado su doktoro mo wa imade an han tawrede derewol kolitowol wiide o lennado mo doktoro mako hokkatam goldo derewol tam holliti tawide so gonga on o nyawdo o lelido wawa imade goldo derewol gotol won nangetengol so carte amu mako fawe e do mudum hokke yimbe be golle mu en nawri bangal amu de chuudi doktoroji di so wana dundu bindomo e amu ona wawi kanyen hore imade ya hajewa yam derewol gol ana wawi kanam do dum yimbel be jogaki anyaaji lobbi wadi goleji kewudi jottindi torda amu micin tinde tan wiide dum mindo o amu o wana wajibe juude mudum yaada jewoyde fa tajora so tawi nyawdo o wawa imade so yetto
effectivement malade n'est pas obligatoire
Robert Francis Prevost noddirte tiagal han Leon 14 kanyul wonno papa keso église catholique o kananke keso ja leydi america o lomti papa François han jawtudo noga e go lewr avril jabbendu Leon 14 kan banderaabe mud woni cuubibe dun tiagal ko be ngadi jonde balde didi
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le mali le wattu wulare mono fu ndartan no hebirtan neema hebude ka neema ana fayi wattu yoga do kadule neddo wattata le bolli bamako be min landi yogabe kolti wide kadule e habuje ngattata ga wobbe du kolti wide subare kadule wattata wala fu ko nafata tawene doktore en ana mbajo himbe e cubo kadule de bornoto pati keba cadal cadele bangal cellal e kadule de hunde neddo hani wattu le wattu wulare e en keban jabu gol landol le dossier ko aissata jarawa nendo facita Umar Waigalo Alice
le ngallure bamako le so bami fa wulare wadi sanne jama ndana waylita bornade mudun yen wobbe borno tisiji wobbe du borno ko dira haburimo be fube kali kulati sabab mudun
nemi fini ko tawne do ngata
kadule mu inirade habu borno tomi fayso chuudi gommi t-shirt chemise kan ko nande mudun pour mi yidde le ondo wakati min kam le borno ko kimmi fu bamako ana wodi mo fu kenyido kadule mu inirade habu de ni burani kam min ka
dimabe mo walla fiare
ko wobbe cuboto bornade kadle mu inirade haburimo ladki sababu su yoga e jagotobe kebe mudan gonde beedade sanne misala kanko Boubacar Djekité o ciotoro buuji le lumo mo ngodo bo mako do
robuuji hono dumping aji urdi senegal kan leedi mauritani rewbe uri yidde sanne cogguji majji ana bama tem e jeegom yaade ujinere li wakati wulare mide wa yeyde ko yottoto dampeji chapan jeegom e detail nyaloma fu anguru mide yeyo ko yottoto tem dere
denke mema
non dum wori bangal kambe ciotobe kadle worbe beedo o do goto mo jaba inde mudu inde holli tiwido wattu jono ko worbe buri fu warnade yo t-shirti de noddata lacoste
t-shirti
t-shirt ngaydi jode mudum juuta din jeton di ana yida yimbe sanne ko mu'mira haabu fu mi buri yidde
ko tona man nuu
kadle de ngana tekkude dun jommu hani warnade so wulara no wodi non kanko noddata sala garba dogotoro to tumbuto holli tiri wide o dun latto sababu so nguri jommu sulta
la tenue
kadule warnama je jidaade wakati wulare ka yo kadule koyfu di chaldi neddo e hore fofo le mo ɗum ɓornogol kaddule teddude ana waɗa so ndiyam timma e calɗi neɗɗo. Wulare so ana satti sanne tawa kuɓɓu neɗɗo ana heewi, kuɓɓu ana leefina tergal neɗɗo. Iɗum haɗa ɗo ko ndiyam timmata e calɗi neɗɗo, iɗum reena tergal.
O wi so nguleefi sela heewde e terɗe joomum ana waawi laatal sababu du so ndiyam timma e terɗe muɗum. Docteur Salaha Garba:
so ndiyam fanɗi e calɗi neɗɗo ina waawi yettinde ɗum sifaaji ñawuji kewɗi. Joomum ana waawi giileede, ana waawi taweede wakkati du fuu ɓernde makko ana boni. Wom yooɓe hakkille jaati saabi muɗum, wom woɓɓe ciñooɓe. Tordaaji kewɗi ana waawi hewtaade neɗɗo so ndiyam fanɗi e calɗi muɗum.
Faa hannde on woni dokkude jamaade hakkillaaji lobbi tinno daña ko hippi e kohe muɗum so ɓami faa naange ngeena wuli taw. O wi ɗum watta so joomum rentoo.
Sakiraaɓe ɗo kaɗoɗe kabaruji ɗi kiikeɗa ko ka holtinde wiiɗo ɗo mbaawi heɗaade ɗi kabaruji fuu. Na hollitinde men ko woni hakkillaaji moɗon sini o noddi numéro 76 98 54 656 ngal journal et magazine garo jokkininde oɗo mbaawi heɗaade ɗon mere mere. Sini o noddi service kunafoni 37 321. Fayca tawa ɗum mere mere. Sakiraaɓe anndon kana tawɗo no fannde fuu nogay tan ka e crédit ley téléphone moɗon kedde heɗaade ɗo seeɗa yewtere sukaaɓe ne wona jokkininde. Basiji sukaaɓe so tawaɓe ɓiɓe inna, so tawaɓiɓe wonduɓe ɗum kañ ana waɗa baɗale leydi meɗen ndi hakkunde sukaaɓe. Noɗi basiji hakkunde sukaaɓe gaɗoji wattu fuu wattu yoga himɓe mbawa yaade caggal muɗum ka kamɓe dunkenande ɓe koltiwide sukaaɓe ko gaɗirto ɗon mon fuu haɓono hoore muɗum. Ɗum waɗan dufaaɓe kalda hakkunde maɓɓe fewde e ɗi basiji. Saaraɓe yogaɓe mbawa tawe gatta hen kunɗe muɓen. Haya sini sukaaɓe kaɓi honɗum woni ko hani waɗede. Ɗum woni komin kalda haala muɗum le yewtere sukaaɓe nde ko Kalifa goyta waɗni hen du faccita ko min Ali Cissé.
Le e galleji na duule boli faa jottoɗa nokkule yogaji kasen ana heewi yiide sukaaɓe ɓe duuɓi mumen warata ana fijida. Saatu fijo maɓɓe ngo haɓo ana waawi yaltude hen. Ɓeeɗo sukaaɓe mi jiide mumen bamako ɗo hollitimen mi wiide haɓoji maɓɓe ɗi saatu sababu ana hen.
Miɗen pijira ko wiyete semblaso watta yoga miɗen kaɓa saabu yogaaɓe ana gujja. Sini miɗen piya ballon yogaaɓe ana gaɗa fottuŋaji ɗum ana naawa ka. Ñande wootere mi e mawnan debbo min kaɓɓi saabu télécommande mi yiɗa téléŋaji ɗi watta ɗi gattumi télé goɗɗo. Ɗum laati sababu famin kaɓa inna dugi ka.
So aɗa wondi sukaaɓe ka aɗa hani jondorade e hunde fuu noon holitiri wiide kanko Benogo Diara hoorejo galle sebeni koro bamako ɗo. Oɗo gorko holiti wiide faala ñalawma hannde o hakkille makko anayi kabaru goto tampinɗomo sanne le lewru me hitande 2019.
Jamma goto miɗen ñamanno ɓiyan goto kañi ɓinguel takan lemmi an kaɓi joom suudu takan lemmi an o ƴummi tewta e feewi faamu ana fiya ɓiyan o. Ɗum wona arandi wona ɗiɗo ɓerde min duɗum ɗummin ibilisan. Ɗum waɗi duga hakkunde amen miɗen mbidira haalaji bonɗi. Wattu ɓoyɗo min kaldatano jamma goto ɓami anniye haldude e makko dartudemo o yaafo kan. Lebbi tati caggal muɗum o debbo goto yawti. Ɗum hayɗini kan
ko heewi haaɓo sukaaɓe ka fuu. Saaraɓe a tawa ana watta hen koyɗe mumen. Woɓɓe ka fa jingana jaati waɗirta ɗum. Ɗum ne sattinam baasi gonɗo hakkunde maɓɓe o tan. Yoga yimɓel ɓe mi kaltide mumen kajolo kulikoro kañe e yoroso wonko sifoto dow hen.
Ɓingel dewel debbo takan lemman goto kañe ɓiyam debbo kaɓino ñande wootere. Debbo mo joddimi o fi ɓiyam debbo o. Ɗum welay kan mi hollitimo mbimi ɗum wawa laatade o sela wadde ɗi golleji. Hakkille on saaraɓe yogaɓe ana jiɗi sukaɓe mumen sanne fa jinganan ɗum ɓen fayde tawa sukaɓe mumen ngala gonga. Aɗa wawi hirsude watta yoga saabi jinginde ɓiyama saabi caggal dugu ngo a yiyan sukaɓe e dewran kinno fijirdeji mumɓen.
Nem le leydi amen ndi saaraɓe kañum en ka so watti koyɗe mumen mele haaɓo sukaɓe yo fa senda ɓe tanno. Saara fuu gaɗɗo ko wona ɗum jukko je ana ɓameno so tongueɗo muɗum noon holitiri wiide kanko Moussa Bala Balo o dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe fina tawale laamu Segutu.
Arande ley leydi meɗen ndi suka himɓe fuu jeeyi ɗum himɓe fuu gatta birgol mum. Sini sukaɓe kaɓi mawɓe jaati mbiyata pati jinguine fay goto ɓe fuu ɓe ponde abada mawɓe gattata kunɗe muɓɓen e baasi sukaɓe. Mo jaɓɓa ena wadde ɗum fuu kañum jukkete. Misalu ana wawi yeninede mawɓe nden pijirta ɗi sariyaji
kakketay.
O jokkine haala fa ham wiide wona mere ɗum waɗirteno. Iɗum waɗano so gondal newo hakkunde yimɓe
kana sindima
pati dugu suka an pati fi suka an. Ɗum woni ko nanete hannden e anda ɗi taguji gana moƴƴude. Eɗum wawi nawde himɓe ɓe gala sukaɓe. Ko ɓuuri moƴƴude mbiya suka men ɗum ɓuuri welde neɗɗo mo Allah newnayi ɗum ɓinguel. Ɗum saabide mawɓe men jaɓɓatano arande no hollitinde kañum dimi suka
hoɗum hani waɗede fewde fooɗami fooɗe hakku hakkunde sukaaɓe. Docteur Siratigui Jean Paul Sogoba kañum ka wi fay goto hana wattude hunko mum'en hakkunde maɓɓe, so wona ni ɗum ƴaɓɓiti.
Basiji sukaaɓe ɗum wajibi noon watti yoga, saabi mono fuu wiyan kana kañum wawata, moɓe yoga pamata gatta hen kumɗe mumɓen. Soko kañum tan goto wala fuu ko wawi wadde wawa yirwude, kana fijide e bandiraɓe muɗum, so tawa l'école, so tawa lebboli naadu e deyandeji.
Le fijo haɓo naɗo fooɗa min fooɗe sukaaɓe yiɗodirta, ɗum tan ɗu watta soɓe peccida ande maɓɓe eɗum tekkina ɗu jilli hakkunde maɓɓe.